studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hidi be jamwale modon on e wayrede hon gurda e korka eden goni hande ne altinere noga e jeddi lewru me hitande 2019 yamde jena yottege sen daga wuro bula usman nyali buldo kabaruji don nujide to ogi jande to sakirabe on kompite de wide fa hande jamarande an wonde e gude nano yoppude nokkoji mum en yaade le gelle godde batte basiji di hande ana buri himbe ujunaji jago goni le d'accord e sewar on nokku gondo le lam mopti leydiji le nokkuji nenno le nokku office Niger ngana ko sotete nenno fa keba don du aitata kalisi ka fa keba gese ling fa keba gese le office Niger ana tidi watti yoga sabe talki jinjo intede gollobe min dor kalana le cercle yam foli la on ko gondo le region mopti le region sigas acci hakke quality wi de yo chali be yoppugol gollobe idon le taton e gollobe be ngadi majer asawere jabbenande le ngendindi yidi woni sembe kabaru yi beta bo bismillah modon hedade studio tamani kala do modon tawede fu basiji hakkunde ja leñi gondude e wadde le hakkunde re leydi meden di anan gondi e jokkininde wadde e gobe fandi fu ko yata galleji ujunere hakke ko buri himbe ujunaji je gondoggi njoppi nokkuje mu ben warde nyungitaade le ngalure moptinde o adudu service development social hokita jara wiide non wore holliti wiide anan wonti e wadde ko wayi fu do faabal be himbe wonbe le tidda laaji Allah yalla ana tuusa gondi mu ben faabe dor den famu kedene Muhammadu Samaseku
ko buri hewde beedo e gubbe be wuri circle bankas kuro e banyagara pendantama bisimede der hakke nokkuji noga e mahadi le ngalure motti e kanya seware to sugura to tan na wodi ko buri temede jeegomo yimbeele ana beedo hakke temede taton worbe ko buri temede taton rewbe e ko buri temede taton sukabe wobbe bisimama der galleji e masalo hakke temede ro e chapane njoyom bisima wakat jun o e le galle men tankobe to motti ton beedo yimbeele ngari e amen e duta laaji muudi e ben gondi non esukabe e kanyamobe be kewanon feccellal fay hunde be ngala fuf be njoppitul won ko holiti yimbe la hobbe gonbe tun gollirde development social e kanyen pawoto mun embe kay quality wide ngadi kala ko hani dawrede tafun bangal ngure e kasindina godde e wi horebe gollirande imma drajina ngudi yalla kabaru wattundungu o e kanyen gidali bunandaji jam akuncina hore
service development social e golle dibe mudon quality wide ndulla wonko hani wadede lawlaw ifaabe himbe e gube hasindimbe walle de pabe e wi horebe mabbe wonkaake ndokare jaatinobe himbe wonbe leeti dallaaji batte rafinde naago o be kolliti wiide du limtongoji ana jukkini wadede Boubacar Diallo wonno horeje division defense et protection sociale le gollirde direction development social mopti kede ko wi faati yatra e telephone do faccitaango Muhammadu Samaseku
gila egube puddi wardiga min gondi bindude inde kala e mabbe sabi nyande fuf da ngarbe min wotay dum fe windugul inde mabbe ballaji dum gondi wadede wakat jun o bangal ngura e ko nande mudum batte pabato amen hono UNICEF ko heewi hum tanama hore danki kiwdi darnama fonseji kiwdi asama fa hande batte do pabato be hono UNICEF sukaba hebe hebi nokkudo e kintinto golle on dum sukaba egube puddo be yado ecole nokkuji dum nangodi bangal kasindine egugol mabbe sabi jamna doro nokkudo be ngoni wakat jun o denno dum yata fe tiagal imadraji e la patfi bunondaji jam yotto nokku o denno be gondi mi jaje no dum wawata dawrede fadde ndungu o denno an han dum yamne
sebo hakkilo en quality wide ana wawi latade dara nogol fa kaldidal wada fati dalla gondo le hakkunde re leydi meden di hebene jogala e wi mabbe yodo hakkilo kolito wide anni lobbo won dow dara nogol re rafinda nagu gondo le no nokku leydi meden di e wi Mamadou Diawara o andindo kabaru nedda ko e denago ko buri tinude don sanne yo rafi wattugol himbe kreduji di koyde mu ben le hen kede ko Mamadou Diawara wi siaka zetra ware e telephone do faccitango Mahamadou Samaseku
lam o huntani hore mijoji kewdi mijoji mabulataade sababu on fuf huntinde hore no haniri ka dum yata feccal no gouvernement o huntanta no hore no fuf be dawrata no kidibe be mbawata dum hinnade dum sugula am yo bangal on don nuko patife dido dabreji lam o lato tan fi mabbe sabi dum woni ko min tayki bangal kabaruji dum kebidi hono dido mijoji haani dawrude yimbe lobbe gombe dido region gaji wuddu suni be do kinike golle on hamdum no mumi san dano be kaba huntande hore kala ko woni dabreji denagu ngurude gilla hitande 2015 kadi ko bay filawul fajoni batta imadraji go kaptoje de le gulleji talkur kawral ngal
yamde jena jabbere ke silimaaji nay leedi ande go berde duwansa dum wonno wure sire sakira andon so don jid beydiraade fam modon baa yewdi di kabaruuji fu do hello jame Facebook e Twitter fando kon ko woni hakilaaji modon do odon baa noddude do di numeroji didi chapande jeddi joy chapande jetti en sappe go chapande jeddi joy chapande jetti en sappo didi sappo didi sinin dungu o anan fondi warde remobe segu leenu ko office Niger an gondi e wadde imadaraji golle gese fandema le office Niger ne kana tawreda nokku do tumba jalo mada dun wana ko nokku ne nokku o wana ko sottete e wi horebe office Niger ka fa ke badun kana ndarta talki nenno hono gese hebirte le gese le nokku office Niger o kebe fa kebe jabmudo an ko Mohamed Cisse hebini en do faccitango Mohamed Samaseku
hebugo gese le office de Niger yo mere non nanugo talkitan na heya dum woni ko holiti bamoy keita kanko ni horaja gullido humani ne faaba fawde en demobe office o fojjitini min hono fuf gese hebirte e le office o
la démarche est très simple d'abord la
madra mudun na ya mudo yamal talki office tan nande talki do inde directeur o fojjitinde etaruji hasintinade e nokku jo en metti hokkete
aux exploitants de métier
siki wala fi wakat jun o mo fuf na yidi hebude gese e le nokku office o ko buri ujunere talki ngoni neldaadi to office to ko heddi feccede ne na famdani ido talkidi kedo na fa hande kanko bamu kita o
les besoins sont larges
ko hasindina ko na famdani sanne ko wodi ko patte mudun jati yimbe le medal hirde sagumun en sabi so hakke talki unay idi fa unyaji nay nannama tawene ko wodi ko burata taruji temedo joy bangal ne do goto tar goto hakke temedo jontan goto hankene do hore
be satisfaire ke 500 demandes
ndaba ko kuliti wede o do alhali o yottida lamo do non kedo na abdullah daw kanko woni kedjado kala natortobe gese office o
bo ya de difficulté puisque
ya la jina ngudi sabi tadere bangal leedi dun no wodi ana goto fuf wata hibru gese kuji ngudu de na pamdani kasindina ka o fu tawade ana wodi yimbe ne kebobe gese mun en hitan be nami takima be jati
c'est des problèmes de champ
ablay daw na dar kala neldu be talki mun en to office tun yo ngatana di hakilo yala ido talki na kebane jawabu no yawiri
gollobe min do rasumi ka sa majiga aswer jappi nende do holitingol metti mu en yopugol gollobe didon le taton e gollobe min kalana o majere nde fuddi gararu cerngendi ndi nde jappori ke neno damgal gendarmerie ngendi ndi nen jokkini nde timmori le hubere komanda o nen kuma no ngendi ni bisimi majibbe en e burno tembere njoyo don ko holita wiede
studio tamani yo fa balla mu leede swet Danemark, Suisse et fête de l'aide Europe.
Chakira be nyandaro en kabaruji gon e le region ngaji meden de himbe an songo temedere e nogayo tileke janginede kenya jande balde didi pawinde non diam forage ngaji bulli haybirte de jande wonen de jande wadan fa hawrube hen be pama hono nawtorota fa gase bulli e forage ngaji comité gestion ngaji bulli e forage ngaji nen commune ngaji jegon cercle o ngoni hen ka tabe collectivité talataj commune talataj tan wonno taw tawaka hen gouvernement leydi Allemagne darani dum dow inen dow imadara ONG help fedde syndicat jangino be senyine be sappo je lewru octobre hitane 2016 de segu jodake botu bete kenya fa hollite himbe gendidi nana kawrutangal wadi fa himbe pamine no ko syndicat ngaji di ndewri e gouvernement o e wi horabe mabbe janginobbe nana ana belti sanne do ko be ndewri do mudon don sakiraabe micintindon sembe kabaruji inen hollitindon wiide fa don gon en joni do jamare de ana wonde e gudde le wuddu leedi meden yaade le nokkuje godde batte rafindena gon do handen ana buri himbe ujinaaji jeegon ngoni lay d'accord de lay ngendi sevarandi lay diji le nokku office Niger be collectivité wana ko sotete fa keba don mududa itata ka fa keba ngas le office Niger ananti di wattu yoga sa be talkinju intedi gollobe min dor kalana le cercle yam fulila ne be collectivité ne no yo chalibe yopugol gollobe di don lay taton e gollobe on nokku be ngadi majere asawere jabbene ne lay ngendi hollitinde metti mabbe sakiraabe do kadu di kabaruji ka kedde hedare no wirini en garan halde hala kale hala hawalu